Allah waɗani Isaiah amana, gaɗa duɓi ɗuɗɗi gaɗa annabi Eliya. Allah haldi Isaiah o wi o yaha to ɓiɓɓe Ibrahima o halna ɓe surbajo debbo rima mo anda gorko, o rima ɓiɗɗo gorko o wi'ete Emmanuel, ko wi'ete Allah no wondi e men. O jangina hala Allah, o nyawtitan ɓe janɗa. Kanko on pabotoɗo duniya, ɓe bañammo, ɓe piyammo, ɓe barammo, amma balɗe tataɓere o ummoto kanko lamoto duniyaru.